Yatuta phelekezela intuthwane, yatuta phelekezela intuthwane, yayingathwele yabuyisithwele intuthwane, yayingathwele yabuyisithwele intuthwane, yatuta phelekezela intuthwane.
Ngiyakuvuma mina ihlangene imsebenzi madoda ngimbonga nonke ashila.